Two arms of government. Wewe Mluya, hivi tina yako kila siku. Ati weta na musalia, weta na musalia, wenya kukurendi. I cannot go and be speaker. Wacha vitina wewe.
Our unity is not an option. Our unity must matter, must count. Tutembee pamoja. Tusungumuze lugha moja, tuende direction moja.
Niseme tu Luya Unity kwa microphone. Sema Luya Unity bako kwa vitendo vyako pia. Watu waone kweli wewe una believe katika hii mambo ya Luya Unity.